asikhona imali kanti ngiyobonakala nini nkulunkulu wami thandaza ebusuku nasemini ngiyawafuna la madili tabazela umndeni wami ngizokwazi ukubhadala amabhili nami oh lord qinisa ukholo lwami
Sketch your mommy time. And I'll see you.